wine on the board.
Kayo manga mesh, in a valetress in a mattress. All the good girls all on my sleigh. Kayo wap tan all the wakit. In a watin zingo pita wow. Aziwa lila wazin zao. In a chadi yange mango tatanda si kaza 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 kaza. In a makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi hey ya. In a makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi, Mkazi obanda, jamba, amandi waza. Mkaza simenya manipi kuma plan chini nto manga naibanja. Kuma foto langa limozi, inesinga chese linga simozi. Moyo mabwela kamozi, njandufuna kazi tuende lofoti. Chikondi changa nchambili, isanga chikwani teka simozi. Aziko makazi mozi, nda kazi sikisanga kome wanjiwe. Waji mwenye oguda azungu makaladie. Mkazi wa slimu wanjali pangono jitako meyendo yosalala amani waza. Mwa uma kuma kumwenda kazi ye. Iyelele, ndala mazima kuma kujenda kazi. Iyelele, ina nchifu kwa jake makonda kazi ye. Iwe ni jitaipi changa bwela pafubi ye. Kayo manga mesh, eno valo dress in a mattress. All the good girls all on my sleigh. Kayo wap tan all the wakit. Ina watin zingo pita wow. Aziwa lila wazin zao. Ine chadi yange mango tatanda si kaza 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 kaza. Ine makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi hey ya. Ine makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi wufata akazi wufala bandana. Umenya na uma brata. Ina ukunda school na church. Akazi na oda na ndisa chamba. Ine makona akazi wakubika ya watali. Akazi wamera mbali. Ene type bola tichendwa kazi. Ine ni legendari. Ukunda kazi si chimo. Lungu sangalenge kazi kukala chima. Ine makona akazi. Kani sisi wasabi Shari yanga Agazi. Chega ma pig come with Agazi. Genyanga yonse magunda Agazi. Famono ngonu ni naga kalakazi. Ha ha ha. Eno fala dress in a matrix. Eno fala titenja. Kase no konda nyimbo ena premia bed. Agaza jisilamu fala inchabu. Ndena ufali la trump. Kaya kalagaza mpili mpili. Ali yose ya tafa ine di magunda Agazi. Kayo manga mesh. Eno fala dress in a matrix. All the good girls all on my sleigh. Kaya wap tan all the wakit. Ina watin zingo pita wow. Aziwa lila wazin zao. Ine chadi yange mango tatanda si kaza 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 kaza. Ine makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi hey ya. Ine makona akazi hey akazi hey akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Akazi hey akazi. Yeah.